jotamani kede kabaruji amen e fulfulde
salimu jora to bugi jande gafandu hala mamadou sama seku jamnyali sakrabe kidibe le cakte yontere nde men torrabe sappo dido ngoni jantibe bonandaji tibe jihi goto e mabbe fufufillike boy jonki mudun no fadde mabbe hollitinde yela mabbe jam e dawro lidi malindi yo e le cillo dido bollo kiti cvgr to cicb ton fa hande halaji kewdi do kabaru se ente buytaki ben beydade e rafi la balla do benna do mabbe be e rafi tabagollo sarewol zuru se ngadi noma do goto dun no yoppi golle beta ko so bangal kenya ba do nelaba amen ngoni den gilla nyande alande goto e sugulaje yimbe tonno yo wayde den nagule nokkuji damaji di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide 30 jetti lewru december hitande 2020 bismillah sakrabe seda fuji yurmini di mbiyen sifa mboyonkiji e torrabe bi benna be gondi mun enna na ciwo tan wodi non le cakita yontere nde bangal ci loddo bollo kiti cvgr isaac jara yu goto e yimbe hisube mbiyen masibaji bonanda mbiyen subanda le commune sanga lamu muti nyande sappo jena le ruju hitande 2019 wonande jo en kabode be anditaka le gondi e yurmende woni ko be fillike di do bonandaji di kedanna ko ben enna musa mali sisugo e do fostango umar wagalu e sita sidibe
ko yurmini kani e metti dun jannoda e yeso makko kanko no dirta Isaac Dara tawano le gelengel no dirta sanga wakkande bonando wadanno ton le juude makko kani fa yottio yeso makko fu adiya ko sumi
nani musoo mi tan gorko e waira tan meda tawa min joodi meda gaale le war goto yimbe bombe men war hippi amen be fuddi fellude ene wulla Allahu Akbar mo tan gorko indi ret Lazare toke be muyti e mudum me deggi menati le suudu e wadi hite le suudu men ga sefu mi
amma ga jeni
wakkande mo bantuno hala kasende o holli metti makko sanne o do gorko mo duubi chapande nayi ko sakira makko keddi le o do bonanda
mi yalti di hite ko yalti le suudu ribel ko o felli kam de Allah wadi jabe hewte kan wala ma yidi de kalna fu de dum dum sappe hiti marfa kan wanda ko de jama ka juga e ba dum de ba suma ma su
fami kettino yimbe labe torraji ngadi fewde e mudu en yalla berde mudu en buba seda dum woni fana o do botu non kan ko noddete docteur Jara Yaya Jara golole fede CVGR nde ho litiri wide
on les écoute
bon ta ton se hekke me fu en tan nikuto han de golurde soni kunko annama ma to wodi fu heban ba mutnirde dum natta toña do so antama do toñira hebanda waldirte o me ko bor futtiide do yo hedaade yibe toñaade do hokkebe janta do bor sellude so jom hokkama hala hali ko woni hakle mudum hakle mo jottom kanyen dun goddi mo pirte
Isaac Dara kanyen yimbe le hobe gonnobe ton be torraji di ngada fewte mudum fu bi ana jeli jam e deder warta le liti malindi be kolitiki wiide wadede so yombito wala fu ko nafata so wana ko nabiri jamarde caggal
on titanan sanne me cuudi seriade isarde hakkunde torrabe be kay ngadbe bonandaji be sabi ben suudu sare yitere ka fi wattande hakkilo anya politika ku yobugol njuddi dum won ko holliti yimbe sarya yogabe e wi mabbe yalla so cuude gondi torrabe be ana hani lam o fi dabare yobugol njuddi no yawiri maitre amadou ciowli jara yo ben jangino jandi dowre bamako do o avoka dunno baro leddi mali kedana ko maharni musa malis ko do festango alcisse
yimbe be torda hewti tawtondirbe so wali haltan yimbe sir tordaaji di be ngadaaji yimbe gabbe be dido tordaaji e be keddi wurde hakkune mabbe na be do yimbe yawti yalla be do yimbe na hakkune yimbe la joppita be na e be hakkune mabbe ko dum woni fu dum e tiddala mawdo sabi yoppiti gol yimbe be sariya nangino hono wadirte ko dum woni lawol kangol jokkere jun yalla sariya o jokkan lawol mudun na dum mi ngarta e jodda gol so halda du e landol kangol jabe inde kando kede ngoldo landol woni yalla beedo yimbe tottete hakkengaji mu en chagal so sariya saramana na beedo yimbe tottete hakkengaji mu en chagal so bibbe leedi mali joddi keso haldi ngoldo landol do lan haani jaabe
sakra bo hokude kabar mi hakkelaji mo do kabaruji amen bangal bebe amen ande Facebook kay do Twitter gilla wattu humpitigol sariya numugol yimbe CNT fa mbiyen subagol horajo goldirande nyande aswere jabbinande perle kewde politique mbiyen metti holiti mettemabe iwde mbiyen ardibe bal politikoji warde halnana en yottade gube godde fufu mbiyen woytike kewal mangal pade en le CNT kedana kum hebani on do fostango umar wagol alcisse
pelle politiki kewde gonde le leedi med indi kanye pelle societe civile fayoto gubbande kaborde le nokko fu kuliti wide jabanayi hono conseil national de transition du inira le nokko dedo pelle kuliti wala fu ko labina le dido golleji sabami misala kanko noddete do Husseini Aminio Gindo lamido fedde ko demde
okude ndome
yimbe fa heewi juinaayi kalki mumen. Ɗum saabi so kollititen wiideno laaɓeɗe golɗon laawol wona laawol kantingol. Somi jiɗɓe fa ɓe mara leyinji, minen mi andi titta hoore amen hakkunde maɓɓe. Komi jiɗi hannde tan woni hoorejo laamu hakkundere o teddina sariyawol mo o ɓami o. Ɗum tan waawi laatade sababu waddude margal lobballe leydi.
Ko nayri bangal pelle cagontoɗe rewɓele hooreɓe kollitirde sariyawol 050 dewgol huntenaka hoore. Fedde kafo nde holliti wiide galgadara rewɓele hanɓe tawede lehenɓe ɗum wattaka. Ndeɗo fedde ɓeydi lehen wiide fanɗi fu rewɓele capanɗe nayi ana kani tawede lehen. Keɗɗemo kanko madame Dembele Houle Matou Sow komo sifiddo hen.
Miɗen mbawi taykade no yaafi wiide sariyawol moɓe noddirta 050 de o teddinaka. Minen min tampi wadde majereji, min tampi yiide noɓe gondi yoɓirdeme caggal imma daraji muɗi ɗi min gaɗani laamu hakkunde rew.
Le nayyi lewru septembre ƴaɓɓinondu fedde M5RFP hollitiɗo warta tawede ley golleji CNT ɗi. Le majjunduɓe mbihi ɓe noddan ɓen yesso sariya sariyawol ngol jaltini ley ko nomata jamare nde ko.
Caggal mbiyam mijo e ley wattu juɗɗo, mi faami wiide e dow mbiyen no gorrumo ni e gilli leydi am, mbiyen no wakkati joni o kabaru conseil o yarata feewi eko jondoromi ko. Ɗum woni ko wihi Imam Oumarou Diarra caggal ko o yoppi golle CNT e ley communiqué mbiyen talatare hannde jetti lewru décembre hitan 2020 dow bembe ande kese ɗe almami o holliti wiide so ni yimɓe cuɓirama noon e ley saria CNT o fewa noon fa sanne. Fa hannde ley kabaruji to keña wattu no mbiyanno ɗo nelaɓe studio tamani goni gilla ñande ala kabaruji nokkuji damaji ɓe humpitata en hannde. Ndenno hollitama wiide mbiyan batte kewal nokkuji damaji keñaba laatike nokku ɗo foratiji kewi sanne. Mbiyan jamarnde jaati holti metta muɗum bangal muɗum ɓe daari ɗum laamu o fiide dabere. Keɗɗana ko ɓen Ousmane Ñalbuli dow faccango kanko hoore makko.
Iwde lumo keñeba ƴaɓɓorade gungo to e jijja yimɓe ɗe nokkuji kolliti metti muɓɓe fewde e bonandaji gatteɗi dow muɓɓen dow kulol e wembere ɓe goni ñande fo e wi mabɓe.
Attaque maji hono daroɓe hunde tan goni a nani wiyama aɗa jogui kalisa ma nani wiyama keñe ma nani hono moto ma na moɓel ma ne jiiɗi ɓamtude hen hono bonde hono ɗum ni heewi ga bo yimɓe fu mbiyan ga kañane heeɓe gara donka kañe jonka darono paasi mum inta e mbowa ga mbiyam mbaɗe naata e affaire golle bonɗo nangge gujja nangge yogaɓe mbasa nangguer keɓa paasi mumen koata ɗum woni haddega.
Faaɗi tiɗɗallaji keɓene jogala yimɓe keñeba kolliti wiide maggal paɗe en ɓe ana kani ƴewtude no gollirata.
Ɗum kay wala fefefe joni kay mi anda yo laamoɓe ɓe yala hoɗoɓe gollata bonnoɓe soɓe nangui yoɓe golle mabɓe koɓe hani golleɗe. Yimɓe fu jiiya mbaroɓe yimɓe ana nangueɗe joppe gujjoɓe en nangueɓe joppe a ɓoa ɗum woni minen kay min fama yo laamoɓe daro golla golleji muɗum yala ɓiɗɗe jamana yala ɓe keeɓa laafiya mum.
Min dulla e o kabaru ɗum wonno ko hoorejo maggal paɗe en goto holliti wiide ka e wi makko e gala yimɓe ko heƴata wowɓe daranade ndenako yimɓe fo. O neɗɗo kollitinɗo wiide paɗe inde muɗum haale wi eɓe gondi e wadde imma daraji yalla ndenago ana heeɓe. Ɗum woni ko Ousmane Ñaly Boule heɓino studio tamani ƴiwde keñeba.
Studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sakiraɓe so gaari men kabaruji amen nder mbiyan région ngaji ɗi e mbiyan yimɓe gonɓe to baafi to egginaɓe batte mbiyan mahugol ñiɓugol nokku manantali mbiyan holliti metta mabɓe ɓe mbi so ni mbiyan ɓe gatana himɓeji mabɓe gatanaka hakkillo so ñan ñande sappo e nayyi lewru décembre yettuki ɓe gaɗa majere. Ndenno e wi mabɓe mbiyan kamɓe ko hawra e dow muɗum ko foof mbiyan taɓaka banggal semaf ɗum woni société d' exploitation manantali e fellu. Ndenno ɓe babato e golle o wonande conseil en jeunesse banafele jokkoli kunjam e kañe ɗum mbiyan ardiɓe tawangal nokkuji baafi. Ɗum woni ko holliti mbiyan kabaruji ɓuɗɗi toon untiminta kabaruji amen hannde mbiyan huntino toon sahata foof no mbawi mbiyan humpitade dow bembal amen www.studio80.org ma ɗum no wiyamo 37 321.